tan kalena safar ku dhexeyara deri dowladda jabuuti arrinteeda ay tahay kolley unata dadka siyaalo badan u dhikaayeen laakiin mou asahayn helis ma asahayn mou isla shaqeyn korna wala shaqabada korneeya wayna rajeynaya dowladda jabuuti iyo nay dowladda shiina in yoonay dekeed iyo nay horumar iyo jidid yar ku helaya rajeynaya assessment in koy doona kulli arag doona wal sharag waafaqsan ayaan soo gudbin doona kunistii shugan leedalka kunistii shikaas waafaqsan loo wada ubeedin laakiin